Please. Light it kama ninge ichua kesho. Nobody knows about tomorrow. Sinanda wa menye. Light it kama ninge ichua kesho. Ninge yepu kama testa na yopata leo. Hey, oh. Ninge chishusha nisinge giza kukupenda. Kwa mungine nisinge kwenda. Na kama nilikutamani nikuweke nikwache njiani basi baby 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 please basi baby 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 please nikikutazama usoni naiona roho ngumu iliyokatishwa tamaa ya kutopenda tena ningekuwa mwanaume mwenye hofu ya Mungu wala nisingepingiza kwenye jaribu la kuchukia wanaume wote chini jua jua. What goes around comes around. What goes around comes around. Sikuona umuhimu wako wakati wa uwepo wako.
What goes around comes around. What goes around comes around. Njiwa akufikishe salamu usinilaumu usinihukumu nina majukumu kwani wapi nilikosea au mapenzi sijayajua ningezaliwa upya kufurahisha una magumu niliyapitia mbele ya macho yako sikuweza lia nikavumilia kushia sio hati yangu. Mikononi na pingu ya penzi langu ulili na penzi langu ulilinda kulilinda ulili na penzi langu.
Kuna magumu ninayopitia na kaza moyo mbele ya macho yako siwezilia. Kuna makosa nimesha kukosea wanalia.
Unaona kama nilikutamani nikuweke ni kwa chinjiani. Oh no.
What goes around comes around. What goes around comes around. Sikuona umuhimu wako wakati wa uwepo wako.
What goes around comes around. What goes around comes around. Ukuona umuhimu wako wakati wa uwepo wangu.
This is why.